you jua vile uko moyo ni baby. I wish you ungejua navyokupenda. I wish you ungejua vile sio nisisiki. I wish you ungejua, oh my love. Wendo pepo yangu ndo kidani kwa shingo ni kufae. Wendo tamu yangu nipo radhi mimi nizikwe nawe. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili mimi nawe. Nipoke penzi furaha nicheke, nikiteleza nisame. Oh my darling, talipigenia penzi kidete. Sogea karibu tutete, wendo chanda mipete. Oh jamani, yako mahaba kama jini jini. Bila kitezo wala ubani napanda mimi. Unavyo chezesha makirikiri na baki, oh jamani. Na wendo msiri wangu tena nje ndani unijuae. Dunia ingekuwa yangu tungebaki wawili.